SBS Radio.
I te whainga le campaign, mō le whainga pālota i le nei vai aso. O le asonga fuana te neina whai ai le whelafolafo inga le debate mua mua i le vā o tā itai o vā ngā upu whai te tele. Le Labour ma le Liberal Party, i a Bill Shorten ma Scott Morrison, ma o le toa tele o i lātou na whesilingia. Nā umai ai le lātou whai unga i le manu mālo ai o Bill Shorten. O le vai aso nei fo ina tatalaini si o fale pālota mō tangata e fia vavelafo a lātou pālota. A ele i o o ile aso se fulmo le valu le māsina nei, lea e fai aloa i a ile fai ngā filifili ngā le atunu u. A ele debate ile aso ngafua epe ona fai ei Perth, o se tasi o mata upu epe ona avea, ma fafatu ulu i upu fai o le lua se fulu tausanga uo mawai au se tali nei. O le mata upu ile siusi o manga, ma fafita uli isuinga ile tau. Na Fesili Scott Morrison pe whape whea ona whaatupe e le Labour na fuafuanga i swinga i le tau. A e tali Bill Shorten, po ole a le tau e te tau ona tutongi. Ona ole whaia o se, ole le whaia o se whaai unga mautu i whafita auli i swinga i le tau. Ole a awhi ai le ati nae ole tamau a inga ole atunuu, le manuia lau tele o tangata e le ngata i au se tali nei.
I can categorically say that if we don't take real action on climate change, that'll be a disaster for our economy. I can categorically guarantee that if we invest in climate change policies and we're fed income, in the future we'll have more jobs, in the future we'll have lower energy prices. What we need to do is understand that if you want to stop polluting the environment, you do have to spend some money.
Le. Taitai o le Labour ma le tū wangai Bill Shorten i se vāenga o le debate mua mua i le asonga fuwana te nei. I le campaigna le Liberal Party na saunoa le taitai Scott Morrison e piliona tā la o le awha au popo i le military e fausi ai nisi vaatau se tolu a toa i ma le se lauli ma se fulma leono miliona tā la mō le puipui ngā whamatalanga ilunga o le upenga tawha ilangi.
We've had a very clear plan to rebuild our defence industries, and it's played an important role as our economy has changed in recent times. It's provided an important role of people finding jobs and opportunities in new sectors of our industrial economy in defence industry. And this will continue to be part of our plan.
Le Palemia le taitai o le Liberal Party, Scott Morrison. O le isi mata upuna whina wina le campaign o le whaasoa ina o preferences ma na whaiti o inai. Le taitai o le National Party, Michael McCormick, i le ave o le whaamuamua lana vae ngā upuwhai i preferences, i le vae ngā upuwhai le One Nation, i lunga atu o le Labour, ma le Greens, e ui ina whaiti o ina mālosi nisi o la fonga, a suitau vā, po nisi o suitau vā o le One Nation, i masina mawai aso whaato atu ana i nei.
I appreciate that some members of One Nation have done some rather interesting things lately and said some things that are quite unpalatable. I understand that. But we're not One Nation. We are the Nationals.
Le taitai o le National Party, Michael McCormick. Na wāla au le taitai o le Greens, Richard Di Natale, i le taitai o le Labour, Bill Shorten, i sa lātou so o whaatasinga, pe a manu mālo le Labour i whainga pālota, ona e tai tutusa o lātou manatu, i mata upu i suinga i le tau.
If you've got a Senate that involves Clive Palmer and Pauline Hanson, you've got a decision to make. Do you want to negotiate climate policy with them, or do you want to negotiate a policy that will do what needs to be done with the Greens?
Richard Di Natale. O se wāla au na vave ona te ena e le taitai o le Labour ma le tuangai Bill Shorten.
We are the party who's putting forward policies in this election, and we're outlining all of what we intend to do. We're not for switching because some independent MP or some Green MP is suffering relevance deprivation and wants to see their name in the paper.
Bill Shorten. Ae masalo o le mata upu na sili ona mata ina e le campaign o le nei wā yaso. O suitau vā ua whaate aina ona oni alātou lafonga, po oni āmi o le tāu pulea na whaia i tausanga ua mawai, po o māsina whaato ā mawai atu nei. Na ave e sea suafa o suitau vā o le Liberal Party Tasmania, Ilana Four Lions, le tamaita i o Jessica Whelan, ma le sui o le Liberal Party Isaacs i Vitoria, Jeremy Hearn, i na ua maua mōli mau, i ni ala lafonga whaata uemu i le tāpua inga isalama matangata mōsalemi. Na whapena fo'i o na whaate eina le sui tau vāo le Liberal Party mōli na Four Wills i Vitoria, Steve Killen, i ni ana lafonga whai whai i whaafine matangata gei. Na whataeina le sui o le One Nation, Steve Dixon, ini ana la fonga whai whai i le tūpātua mā itai. A tō ai, maseisi sui o le One Nation, o Ross MacDonald, ini ana la fonga e whasino i le tūpātua mā itai. Na whaalia le le fia fia o le taitai o le vanga upo whai o le One Nation Pauline Hanson i se talanoanga Male 9 Network.
I see farmers that have been forced off the land, kids no hope of future. And people are hoping, praying that I'm going to be the voice for them. And I couple the shit all the time and I'm sick of it.
Pauline Hanson.
I'm still sick of it.
Ole Pauline Hanson, le taitai o le One Nation, ole reporti na whaamaupopoina e Evan Young ma Philippa Carisbrook, ole SBS News.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.